Take them on the lion fishes. Wonga, a salam of poison fishes. Take them on the lion fishes. Wonga, a salam of poison fishes.
Awuthula awuthuleke mfowethu ngutshele kwasekonakele amaphoyisa agcwala emsizini laze lashona ilanga esifuna.